uskini kona siriati nafanwa tobole labda nkiwa majina nkutastiwa mothe mikoshotoa blanda mnafam nichore vijana wadogo mnabishana na mzee nimekakawia miaka neza wagawia ganji sindo topiki nafatuyongele yeso mindo niendele kimbicho kwa head kiblad jo kilaite lafu basi kiende che side ile shuka nao Side ile Shuka now
Kimoja kisafi lazima nikiwashe. Kama kao kimoja kisafi lazima nikiwashe.
Kiende chenche naulizia tonje. Simi ndio bronje. Nikona mbulu na magwagwa bramba tato. Makushike tu edify iyo ifai kijani wifi na kwekea sai niko na 3G 4G na bado 5 shughuli ni ateke na nkorada juu ya time niko na msire na kam na kutenjesha confirm opposite twice miwashika bado cham mujuni ya OCS tukurutu tuna jam so kabla na kabla utalipota niko na tambla na kabla sijakula jabo utapata nimekula nyama kimoja kibiki banana na kwa gakia wa baba Hakuna mikutano kacha mana kesha modern ukipenda weka lawa Side ile Shuka now Side ile Shuka now Yeah